sei shirin onde wana kuwa budu sataka dabusa takatifu iwewe fana wenye uhai wande wana wasaidie. Chukua utukufu wako. Wasaidie. Wasaidie.
More music at gospeljingle.com.